It's all on
a lava report.
That boy passed me the wind of about to say some new shit, nigga.
Gonna boy come in number one. Uyo AC wakuni fanya nini nile wimbo na Simoni. Simoni mawazo ya kuni fanya nini nile wemi siyaoni. Siyaoni na ukiniona niko kiwanja. Nipo hapa kuruka kwanja mara moja moja na vutaga ganja. Ito ikae kijanja. Baba God for a blessing. I'm living my life, no stressing. Music, that's my dream, what I'm chasing. Ukisikia nimelewa ni tetesi. Onani navonata, na biti. Piano za kisasa na TBT. Mwendo wa kwa ingo tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa, sijalewa, sijalewa. Minafanya kusuri. Sijalewa.
Shall we?